programme ya lishi waka yokura ni kupoza finish.
It's that 10 of 10
Muzo eke Alphonse
Listen, Israel.
Nekankulondo rele fintu na pitamo. Ndafika patari sana ngana shikamo. Tetinte mama chushtu wa chapamo. Umweo wandi onse mami naripampamo. Panomfikile venga wa shisekele mo. Lelo icha kunte mwale kachise mo. Lintu na lechula tawapile mo. Indala mashilenga lelo umbwene mo. Narikute muisha ukuchila muchipimo. Echo umwena nshintila mwishkulimo. Shakusansa mukale nshikushimo. Ndandile mu mapinda na kalimo.
Ushiwane mfa wino viriana lebala. Ukaiwe utemu afie ngande kulomba. Kanonde kulomba. Ukamba na chinji aine. Kumandiwe suni kambisa. Ukamba nizimvela. Why aren't you happy for me?
Nani tulile sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Pia nishupile sana fitu kutuwa fuma tetine mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbika lijo jela sino lupa tonjewe nimwe.
Why aren't you happy for me?
Dopest precious name in the game, ladies and gentlemen. Let's go. The said prophet is never respected in his own town. I'm here witnessing my people trying to put their own down. When the soul me get the crown, that's when I saw the frowns. I know they staying clapping for me every time I'm winning. So got that mule and jafwa peta de shimule and tambafie. Mwale umfa wino fide fwebo twale lambafie. No mula mbafie, umupambafie. Inene wali musalupe sambafie. They prayed for my downfall, emi no mo kufimba. Bachine boshi panga meshi ya pachi shimba. Elon shila teno na tampa. Whoever's at the top undi mupa.
Ushiwane umfa wino viriana lebala. Ukaiwe utemu afie ngande kulomba.
Koseni fie.
Kanonde kulomba.
Deisoko.
Ukamba na chinji aine. Kumandiwe suni kambisa. Ukamba nizimvela. Why aren't you happy for me?
Nani tulile sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Pia nishupile sana fitu kutuwa fuma tetine mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbika lijo jela sino lupa tonjewe nimwe.
Why aren't you happy for me?
Akambondo mbwe. Pisha mokuntu na fumo butali. Tetinte mokuweke lako kwa fula bakali. Ndaimona fimo na ngula makali. Pali ndakai ichi nganse shatapali. Njibuka beri no kulala beri. Indala mafiani ndinga makaveri. Ubuchushi na ribu pundi la zeri. Tabuwa kankonke pochari pwa eli. Elio njibuka no kuya kurupiri. Nji umfuafie mami na pashili. Ikala dondolo na ngula shiriri. Walale kawanto liobo wabafikiri.
Ushiwane umfu wino viriana lebala. Ukaiwe utemu afie ngande kulomba. Kanonde kulomba. Ukamba na chinji aine. Kumandiwe suni kambisa. Ukamba nizimvela. Why aren't you happy for me?
Nani tulile sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Pia nishupile sana fitu kutuwa fuma tetine mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbika lijo jela sino lupa tonjewe nimwe.
Why aren't you happy for me?
North is in the building.
DJ Dro.
DJ Dro. Muzo aka Alphonso. Favor. Reduction. Dopest precious name in the game, ladies and gentlemen. It's that 10 of 10.
CoPlayJams.com.